Okay. Hey, alo usachena batia, kapokea la batia. Anayatima deki. Amiska pa, nongkea mwana tategea. Ajituzima pa. Hey, ambia. I will see my friend the Fujo. I show God it.
Fujo on the ground.
Wake up! I need you because I love you. Come to live together me and you. Si unajua wendo wangu maibu. Na kwenye moyo wangu na kuwaza wewe tu. I need you because I love you. Come to live together me and you. Si unajua wendo wangu maibu. Na kwenye moyo wangu na kuwaza wewe tu. Basi usiende mbali. Utafanya mini dai. Mana mimi bila wewe mama. Siwezi lolote fanya. Basi usiende mbali. Utafanya mini dai. Mana mimi bila wewe mama. Siwezi lolote fanya. Domana anytime na fosi kuwa na wewe. Yote sababu na kupenda sana wewe. Hata dangika moja sake kuwa mbali na wewe. Mana na wopo sijo kanda kwa wengine. Domana anytime na fosi kuwa na wewe. Yote sababu na kupenda sana wewe. Hata dangika moja sake kuwa mbali na wewe. Mana na wopo sijo kanda kwa wengine. Domana anytime na fosi kuwa na wewe. Yote sababu na kupenda sana wewe. Hata dakika moja sake kuwa mbali na wewe. Mana na gopa sije kanda kwa wengine. I miss you. We nimekukumbuka. Nimemisi lako umba. Ulo nipa kwenye chumba. You are my ibu. Sio sili unaniweza. Kwenye bedi unavocheza. Unajua kunikosha. We baby come to me. To dance together. To party together. We tunywa together. We basi come to me. To dance together. To party together. We tunywa together. We baby come to me. To dance together. To look at together. To party together. Cafe baby come to me. To dance together. To party together. To look at together. I have a good gift, special for you. So baby mama may I give you. Where I'm here in front of you. I wanted to talk today with you. I have a good gift, special for you. So baby mama may I give you. Nakupa moyo wangu pokea. Kwasi ya leo mekwako mtumwa. Chochote utachosema misawa. Sito kupinga milele daima. Nakupa moyo wangu pokea. Kwasi ya leo mekwako mtumwa. Chochote utachosema misawa. Sito kupinga milele daima. Because nime fall love. We nime fall love. Mekwako nime fall love. We nimependa penda, because nime fall love. We nime fall love, mi kwako nime fall love. We nimependa penda, nimezama ndepo. Juu ya upendo wako mama mtu. We baby come to me, to dance together. Party together, we tunywa together, we basi come to me. To dance together, to party together, we tunywa together, we baby come to me. To dance together, to look at together, to party together, cafe baby come to me. To dance together, to party together, to look at together. Anakubali sana Fujo. Amista pa naongea mwana tatoigyo. Ajituzima pa. Anakubali sana mejitumizi maso bivo majeshi miata tustini. Atwende pari msera weshi babake na blayani. Anakubali sana mejitumizi ma Cape Town ni masera. Weso jesera chusi fosko. Atwende pari saga wako msi. Esana tu familia. Mejitumizi ma magatimani nakubali sana DJZ wa mizuka. Atwende pari angsa feji. Nakubali sana mejitumizi ma chaksi chanika. Atwende pari zungu sera. Wechi mkwere ya Mr. Pa.
What up my man? This is Unstoppable DJ. Fujo kwa mtambo. Waya.
Ngoma kasupplya mi number supplier.com.